ebirungi mubakadde n'emikwano namanju ataswala era lwe bayombye so bibazigonjola babiri mu kisenge anti bwe bufumbo kono wange alingeya tayimuwa taba sikubandaira yasinga ouma bebi bu bali bangi nalonda kwe kwagala nnyo akusinga simulaba yengavawa Banana na bali ya balala
Invisible
Engeri jafayo enda kanchori vela wange forever
Invisible
Abali nze tuwa ukane viva sase honu tresima kusayi
Invisible
Kwa gala nyo akusinga simula bayi inga fawa
Invisible
Embela zoza nema nezi banana na bali ya balala
Invisible
Engeri jafayo enda kanchori vela wange forever
Jolie.